Kada Melissa Quaterla, l'Amérique Jamanaka, Kumala Temela, Kukala, Sigiden, Soumimbe, Dunia Kilia, Tomba Kerefe, Kafola, Linda Thomas Greenfield, Ye, Aka, Jigila Misenya, Yira Kakenyani, Mali Frantia Fangaka, Nyetayi, Kajamana Bla, Beje Fanga Jose Unka, Aye, La Inike, Mali Frantia Fangafe, Kuka Farasilia Oka, Kabara Kenyonfe, Kastrao Mambla, Mali Jamana Koro, Munumbese Kake, Misali Mouni, Aye, Adaira, Ablai Jopla, Nale, Mali Kokanko, Kutiki Sokutiki, Kafoko, Tabulu Jeli Untali, Norte Mununa, Ne, Ube kanabla ani yerema koronya sraw labatu jamana deun beseka uyere yi munun konnana ye jamana joli sun ani as joli sensibilité de yeta sraka amasadris toma greenfield ye ayraka foko la meri jolinte mali frantie fanga ka kalumwa ani nani kuntala janya kankaki ko olube ola selikan jati srakun daelen foloye ka jabidi kay laydu kan jelen dileun koroleun kan sigate mununa ka tenyani mali jamana la selininye beje fanga sraw kan kono greenfield ye aka hamina yira ka tenyani fin fly Afolo, dunia kilea tombaka lakana kelau ne ubewele ko kasku blu ka fali mali jamanaka. Aflana, asinsila akankafo ko minisma be malila kafasu jamadi lakana neka demenke bensrau la sabatile u natilila mali jamanako nanana. Kada uka, aye ayira kafo ko abe mali frantia fanga galabu dun kosebe ukasra labla minisma ye akaseka akabara u lawali akanya mali kono. Bara munumbe akafola frantia fanga deme yasa kabasri ani lakana sabati mali jamanade uni. Alabana ka kangari gelen gusi frantia fanga yi uni Wagner min kokoroma donindo irisi jamana fe ite la barake nyokonya uka ame domina bi akafola Wagner jarakinendo neka anyagi ne adama denya hake sosoli wali ya bawye ube barake la yoro mununa mali jamana ani farafina gunka konona be ula yoro munu sorfe une adugujukoroma feon bela jelen detourne lendo ufe akafola